chin, never chin. I want a man troll. Balooza.
Maybe your Tron.
I want a man gang.
If you know, you know, nani master. Nani better, nani bora mazafanka. If you know, you know, nani master. Kumukuni gosa mililipo sasa. If you know, you know, nani master. Nani better, nani bora mazafanka. If you know, you know, nani master. Nani master lao. Hivi, maulizi, ukinilisi misi shangai. Saivi, kijiji, yani jipsi kidari hai. Hivi, maulizi, ukinilisi misi shangai. Saivi, kijiji, yani jipsi kidari hai. Wakati unalisha we.
Sigamasti, yeah, sure.